Gospel.
Nipe, nipe,
give to me.
Tema, tema,
leave them.
Hawajui nachopenda, wanajua kujilemba. Unavojua kunitenda, ulizia chumba. Ah, nenda tena, nenda tena. Unakoendaga, kaza mama, kaza mama. Unavokazaga, kama kwa mganga, tasaidia mashalki. Mamba, simba, au niende naiti. Ah, eti, eti, nakula makombo. Hawajui mambo. Oh, tulikotoka kitambo mpaka hapa. Hainaga shombo tunakulaga. Count down ni baki mimi night part. Nicheze mimi.
Count down mama, count down mama. Count down baki mimi. Hey, count down mama, count down mama. Count down baki mimi. Hey, count down mama, count down mama. Count down baki mimi. Hey, count down mama, count down mama. Count down baki mimi.
Nilikuwaga single kabla sijakutana na hiki chombo. Oh, nimezulula Kongo, nimezulula Mombo, nimekupata Bongo. Bola nimekufahamu, ulivyo na nidhamu takupeleka na home. Umeumbwa umechongwa, kwani ulivyofunga roho yangu ushakonga. Ah, Zanzibar tutafika. Ah, kwa Madiba, Ngala na kwa Baba. Now get it on my way. Count down. Nibaki mimi night part. Nicheze mimi.
Count down mama, count down mama. Count down baki mimi. Hey, count down mama, count down mama. Count down baki mimi. Hey, count down mama, count down mama. Count down baki mimi. Hey, count down mama, count down mama. Count down baki mimi. Hey,
tizo washachoka ila wanakutaka kinda. Hawana jipya hao, ila nia yao ni kukujaza mimba. Fikiria kili zao, wameacha wake zao, wenye watoto wao. Oh, wanataka dei waka, wanataka kuchomeka, wakuwache umechoka.
Count down, nibaki mimi night part. Nicheze mimi.
Count down mama, count down mama. Count down baki mimi. Hey, count down mama, count down mama. Count down baki mimi.
Action Records.
Nilikuwaga single kabla sija